aga n'ịbata n'ime obodo na enwere ndị ideji obodo. Ofu mmadụ adazụ obodo n'ụlọ. Osisi n'osisi bụ ogbo nu. Aga na ọ bụ mmadụ pụta nụ. Ya bụ n'obodo ezugo. O ji emezi batazie n'obodo, enwezie ụdị mmadụ dị iche iche. Na ndị bala ego na ya, ndị gbụlụ akwụkwọ ya nọkwa ya, ndị mụ ife ga nọkwa ya, na ndị ya eweta iji ụkwụ na okwu ọnụ n'obodo. Na ya bụ n'obodo ezugo. O wee bụlụ maka ndị ọrụ ukwu na fa ka anyị na-ekwu maka fa. Ọrụ ukwu dị n'Ude Mmiri Local Government na Anambra State. O nwere ife ba ji kalisianụ na n'Igbo niile nụ ego fa kalịla akalịnụ. Ndị ọrụ ukwu na ọfa ka anyị na-ekwunụ enwere ndị ide n'ọrụ ukwu fa ka anyị na-ekwu. Ebu n'ite mbụ lezie n'igwe n'enu ụwa nụ. Ijeofe obodo ijebe n'isi anụ. Anyị wee kenebe ndị nna nọrọ ukwu. His Royal Majesty Igwe Barrister Dr. Emeka Onuora. Igwe Chinyeleze the second n'ọrụ ukwu. Asị na mmadụ na-ezuzi ezu n'enu ụwa nke anọ, tupu akọba na ọmaka maọbụ n'ọjọka. Igwe Chilechi bilinu, Emeka Onuora bilinu, igwe n'umeke n'enu ụwa denu. Igwe Ezienu High Chief Dr. J.I. Ukeji. Ezinwu Ukeji bilinu, Ejisin International Group Oil and Gas. Nnukwu mmadụ bụ nnukwu alụsị na Ezinwu Ukeji bilinu, Odogwo Nanya Ekene nnu. Ikwere Chinyelugo bilinu. Chinyelu Gochi mara nzu. Ụbaka na-agbara ọra nụ. Onye ọrụ ukwu, Odogwu n'ịdị mmanụ. Onye ọma nọ n'usobi n'ihu. Dezienu High Chief Charles Ọdịnukwe Chadron. Oke mmiri niile bụ ogwe nụ. Onye ọrụ ukwu, Ezinwodu nnukwu ebilinu. Chadron International Limited Odogwu alụsị ego bilinu. Jazzy Nwodi nnukwu anyị ikenele. Oke mmiri ijele nwan ọrụ ukwu. Dezienu High Chief Ogonna Olisa Tire Group Logistic and Material Service Ọhamadike 1 na Anambra State. Ofu mgbaja na-emefu ome mma. Unu bụ ndị ideji ọrụ ukwu nụ. Maka nada ya dị isi aka bụ olioma. Chief Dr. Victor Bishop Nezimwa Banesi Bilinu CEO Banes Group VOM Oil and Gas PLC Nezimwa Banesi Bilinu Banes Group Bia Banes Yonyego Onyo Mani Dimano Onyo Rupu Bilianyi Keneli High Chief Patrick Chibeze CEO Ozak Group Akusurumba Gizizi Wanyo Ruku Bilinu Odogu Bosaki Bia Onyo Mani Dimano Apo Ino Kalila Kalinu Wanyo Ruku Odogu Balulu Gabaniru Japan. Ego wola bato inu. Wonyoruku bilinu. Ego wola bato inu ruku. Nusi demili CEO. Bipon Group Limited. Chief Sunday Ozochukwu Sunday White Ikwere Chinyeleze Bilinu Onye Orukwu Alusiego Bilinu Ndi Oma Gabanu Niru Anyi Kenelinu Desienu Chief Emeka Iwuchukwu Mwakibia Bilinu Ezi mwi wuchuku bili odogu niso bili onye nweli no nweli fenu Onye omaga baniru no wadonu Ndi dejioru Ndi dejioru uku
Ndi dejioru uku Ndi dejioru uku
Babu ndi de
Ndi dejioru uku
Agu babu rofano uku Onye kagabu Wano nisinu Anyi solu fana zonu Babi dejioru uku And